maamulkii ardayda iskuulka hoose dhexe iyo sare Shodog ee degmada Xudura iyo Beesiyo isku aruuriyay waliba iyo raashin iyo beese kaashi ayuu ku wareejiyay dad buugtaal ah oo ka jira kaamam kumid ee kaamamka ka yaalan degmada Xudura kanas oo tiradiyo qiyaas ahaan deereysa tuman qoysa. Maamulka iskuulka Shodog ee degmada Xudur ayaa tilmaamiyoogo markaasi ku warqabanga dhibaatada iyo ku noolin qoysaskaasi ayaa sheegay in gargaar iyo dirsiga siyoonka nooladanga intii lagu gudi jira bilo barakeysan ee Ramadaana.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wa sallallaahu ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wasallam. Inta weyn iska koynay in oo dadko qoysasko tumun ee tumun qoysi haato ee in artay walaago tabarucaad ee dinyar ardaydo iskoolkun dhikadaasi isku aruuriyeen bisho barde ee jaamacada ka jiraan bisho inta roogan artay wal beeso artay isku yar aruuriyeen tuman qoys haa toonanka tiragalni min shan shan bool kun oo be Soomaali ah yar dadka masaakiinta oo deegaankun dhalada atamadi wanaagta dadka iskoolka leh in dhadhawaayo zona shay xitaa haad ilaahay naatanka badan eeyin qasadka in muddo hor intaas ku weynay shashan boqol ku weynay muddo hor qasadkan way ahaa in tu munqoos mise todoba qoys in ka yaraan in bilun song walaayo artay ka soo ma fadeen iyo muddo hor inuu diyaar in ka tir galni laakiin haatan maadiin muddo hor fadon dalka iyo dunida dhamaalgeey ka wada haysid aawadiye yar tay dhaqaale la faanteen in ka suurta galwayti muddo hor way lahayn artay todoba qoys mise tu munqoos in min half bur half sokor haf bariise tumul saliid ee temir beese la faantay rajad inuu dhiibno muddo hor qorshe guud uu dajiyay iyo isku hayti
la marayda adeeyanku maad naga iyo hanu boogati geekoon intis koon iskool kishadok oo ka taala degmada Xudur ay buu masaakiin dad masaakiin oo wali buayaan ka deegni oo noo in ardaydi Shodog had ka jira jirti iyo qaar hadda jaamacad ka raay qaar hadda iskuulkii ba ka shageeyahay ruugan BSC iyo BSC ee yar madalan fiiri hatta noo soo lan fiiri BSC ee badan ee dadku naan hulna may buu dad oo eedan ka galmo
hana kumade dadkii danyarta hay ee li deersii raashinkan ee beesadan kaashka ee iyo isku aruuriyay maamulkii ardayda iskuulka hoose dhexe ee sare ee Shodog ee degmada Xudura yaa ku kuma hanagan deeqdan li deersii
kum wa rahmatullahi wa barakatuh ungo geek farxad raashin geek iskuulka Shodog ruugna ardaydi kulli lankii maqalka iyo muqaalkay ka soo ardayda sardaydi ana kulli adduunyada laga ardayda ee aan in ka saarin jirin geekna wali farxaday ee iskuulka Shodog ee lahayn ka dhawaay haddana li sharafi sharaf ee wanaag li ingali wal soo ku bu wali in ku doorana sharafti lahay sharafi madama tan wali ku rajaane unugo dadka degmada Xudur hayni wali ku baahna gacan billan barkeysan soonka ee intii gacanahan in laada sida iskuulkan Shodog hanintaa kule ee gacaniinsi inniinsi aan baahanna
maalinta ilaahay imhalle iskuulka Shodog ruug maalinta sab jumada ee ilaahay imhalle alxamdulillaa intina naay sharafaynaani dooy ilaahay aan mahadsayadaan alxamdulillaa iman barakan ilaahay nasi hatan ilaahay ninka dhammaatir maalmintii roogii ilaahay sharafsi nisharafan yaa aan shugmahay aan ilaahay madan diban
dagni baasana nasi karan siise sinil jali jinnata walaad wani dadaali karan nasi wa mahasintaan